on holli en ko en jangu alquran allah tawno julirde den no soka haray ko kacuudi watten on jangu gol meden alquran daron don mo kala ko waawi jangude alquran wo an e be ngure ma ne jangon don alquran dimmun dum baawo juli geje den nay si wadi nafe mo woowi nafirde on baawo battane on nafe fi wurnitugol jemma laylatul gadri on siko darde nay hebuda siko darde sappo hebuda siko darde didi hebuda siko darde nogay siko darde temedere anniyoda dum do tun hida fewtini e do yankinare hida hatojini e yo jomiraado subhanahu wa ta'ala okore konko o fodi konko o wadi e o jemma barkudo dulle ko laylatul qadri fahin no wodi ko wawda wattude don zikru dum innugol subhanallahi innugol alhamdulillah innugol allahu akbar innugol la ilaha illallah dum do pellet ko kongudi di jomiraado subhanahu wa ta'ala yidi yo jiyaado makko fillito tawa tenti ko fewtini e do konko woni fillitaade dum do ko dabbugol yarla e makko kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala julugol e nulaado annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam pellet dum no jeya e ko jomiraado subhanahu wa ta'ala dabbiri o juldo bawo nulaado men annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko okka dum kanko e mofte makko jemma on kadi no dabbi tawi ferema no wodi ittugol sadaka ko famdi o weltina miskino allah ray ko sugudi do piji woni ko laylatul gadri on wurnitirte.